uSamuweli oqala isahluko 23 verse 1. Kwabikwa kuDavide ukuthi bheka amaFilisa ayalwa neKeyila aphanga izibuya. Verse 2. Ngalokho uDavide wabuza uJehova wathi ngiye ngibulale lawo maFilisti na. UJehova wathi kuDavide hamba uwabulala amaFilisti usindise iKeyila. Verse 3. Abantu baDavide bathi kuye, bheka siyesaba lapha kwaJuda, kakhulu kangakanani uma siya eKeyila silwe nezimpi zamaFilisti na. Verse 4. UDavide waphinda wabuza kuJehova. UJehova wamphendula wathi, suka wehlele eKeyila ngokuba ngiyakunikela amaFilisti esandleni sakho. Verse 5. UDavide nabantu bakhe baya eKeyila, bala namaFilisti bathumba izinkomo zawo, bawaceka ngokuceka okukhulu, wayesebasindisa uDavide abaseKeyila. Verse 6. Kwathi lapho Abhiyathara indodana kaHimeleki ebaleka eya kuDavide eKeyila, wehla ingubo yamahlombe isesandleni sakhe. Verse 7. Kwabika kuSawule ukuthi uDavide ufikile eKeyila. Wayesethi uSawule, uNkulunkulu umkhaphele esandleni sami, ngoba uzivalele ngokungena emzini onamasango nemigoqo. Verse 8. USawule wabiza abantu bonke baye empini behlele eKeyila, bavimbezela uDavide nabantu bakhe. Verse 9. UDavide wazi ukuthi uSawule uceba ukubi ngaye, wathi kwaBhiyathala umpristi, letha ingubo yamahlombe. Verse 10. Wayesethi uDavide, Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli, inceku yakho izwile nokuzwa ukuthi uSawule ufuna ukuza eKeyila ukuba achithe umuzi ngenxa yami. Verse 11. Abantu baseKeyila bayakungikhaphela yini esandleni sakhe na? USawule uyakwehla njengalokho inceku yakho izwile na? Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli ake uyitshele inceku yakho, wathi uJehova uyakwehla. Verse 12. Wayesethi uDavide, abantu baseKeyila bayakungikhaphela mina nabantu bami esandleni sikaSawule na? Wathi uJehova bayakukukhaphela. Verse 13. Wayesesuka uDavide nabantu bakhe kungathi abangamakhulu ayisithupha, baphuma eKeyila bahamba lapho babenokuhamba khona. Kwabikwa kuSawule ukuthi uDavide ubalekile eKeyila, wayeseyeka ukuphuma. Verse 14. UDavide wahlala ehlane ezinqabeni, wahlala ezintabeni ezisehlane lasezifi. USawule wamfuna zonke izinsuku, kepha uNkulunkulu akamnikelanga esandleni sakhe. Verse 15. UDavide wabona ukuthi uSawule uphumela ukufuna ukuphila kwakhe. UDavide wayesehlane lasezifi eHoreshi. Verse 16. Kwasuka uJonathani indodana kaSawule waya kuDavide eHoreshi, waqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu. Verse 17. Wathi kuye, ungesabi, ngoba isandla sikaSawule ubaba asikukufumana. Wena uyakuba inkosi phezu kwa-Israyeli, mina ngikwelame, noSawule ubaba uyakwazi lokho. Verse 18. Benza isivumelwano bobabili phambi kwaJehova. UDavide wahlala eHoreshi, uJonathani waya endlini yakhe. Verse 19. Kwase kwenyuka abasezifi baya kuSawule eGibeya bathi, uDavide akacashi yini kithi ezinqabeni zaseHoreshi entabeni yaseHakila elingaseningizimu kwasehlane na? Verse 20. Ngalokho yehla Nkosi, uma uyisifiso senhliziyo yakho kwehla, thina simkhaphele esandleni senkosi. Verse 21. USawule wathi, manibusiswe ngokuba ningihawukele. Verse 22. Manihambe niqinise, nazi nibone indawo yakhe lapho kukhona unyawo lakhe, nokuthi ubonwe ngubani khona, ngokuba ngitsheliwe ukuthi unobuqili impela. Verse 23. Bhekani nizazi zonke izindawo zokucasha, lapho ecasha khona nibuyele kimi nineqiniso, ngiyakuhamba nani. Kuyakuthi uma ekhona ezweni ngimfice phakathi kwayo yonke imindeni yakwaJuda. Verse 24. Base besuka baya ezifi phambi kukaSawule, kepha uDavide nabantu bakhe babesehlane lasemahoni Araba ngaseningizimu kwasehlane. Verse 25. USawule nabantu bakhe baya ukumfuna, uDavide watshelwa wehlela ke weni wahlala ehlane lasemahoni uSawule ekuzwa wamgxosha uDavide ehlane lasemahoni Verse 26 uSawule wahamba ngalapha kwentaba uDavide nabantu bakhe bahamba ngale kwentaba uDavide washesha wahamba ngokumesaba uSawule ngokuba uSawule nabantu bakhe bahaqa uDavide nabantu bakhe ukuba bababambe Verse 27 kepha kwafika isithunywa kuSawule sithi shesha ufike ngokuba amaFilisti angenele izwe Verse 28 wayesebuya uSawule ekumgxosheni uDavide wahamba ukuhlangabezana namaFilisti ngalokho babiza leyo ndawo ngokuthi iyisela hamalekoti Verse 29 uDavide wakhuphuka lapho wahlala ezinqabeni zase-Enigedi